Ngiyabonga mfowethu Sullivan, sanibona kusihlwa bangani kuhlalani phansi.
It's nice to be here again tonight.
Kumnandi ukuba lapha futhi kulobusuku phansi kwalolu phahla naphakathi kwalabo bantu abangamaKristu abakahle futhi silindele uNkulunkulu kulobusuku ukuba enze okwedlulele okukhulu kakhulu ngaphezu kwakho konke ebesingakwenza noma sikucabange, siyazi ukuthi unguye ngempela. Bangaki enizwayo ukuthi niphilisiwe izolo ebusuku ezinkonzweni na? Oh, lokho kuhle nje. Sinibheke nonke ukuba niphiliswe kulobusuku. Futhi ngicabanga ukuthi sisenawo amakhadi omkhuleko uBhili akawakhiphanga, ungitshelile ngoba sithathe nje kuphela abambalwa abalabo izolo ebusuku. Futhi kungahle kube khona abanye balabo bantu abazizwe ukuthi bangahle bathande ukuza bangene emgqeni omkhuleko, noma singahle sisebenzise abanye babo kamuvanyana ebusuku senzele umugqa wokubona okufihlakele. Yilokho akusikho ukubona okufihlakele okuphilisa umuntu. Kubabeka esimweni nje sokuba babheke phezulu bese bemukele ukuphiliswa kwabo uJesu asevele ebenzele khona.
Laying on of hands is the
Niyabo ukubekwa kwezandla kuyinto enhle kakhulu ngoba kungokumphalo kodwa akusiyo indlela yabezizwe yokuthola ukuphiliswa.
In the Bible there was a Jew that
Kulokho eBhayibhelini kwakukhona iJuda elaline indodakazi yalo yayigula kakhulu iya ekufeni futhi yafa, futhi lathi kuJesu, indodakazi yami lele iseduze kokufa kodwa woza ubeke izandla zakho phezu kwayo futhi izosinda.
When the Roman, the centurion,
kodwa ngenkathi umRoma induna yekhulu owezizwe ngenkathi inceku yakhe igula wathi, angifanele ukuba uze phansi kophahla lwami, khuluma izwi nje. Yilokho okwajikisa inhliziyo kaJesu, akathi ngekanga ukuba abeke izandla phezu kwayo, wayefuna nje ukuzwa izwi.
You see, I like that story because
Niyabo ngiyayithanda leyo ndaba ngoba lo mRoma waqonda ukuthi wayengumuntu onegunya, futhi uma athi kumuntu yenza lokhu noma yenza lokho wakwenza.
And he recognized that same authority,
futhi waliqonda lelo gunya elifanayo, igunya enkosini uJesu, ngokuba wayazi ukuthi uma ethe kumuntu owaye ngaphansi kwakhe hamba noma woza, wayedingeka amhloniphe. Futhi wayazi ukuthi konke kugula nezifo kwakuphansi kokulawula kwenkosi uJesu, ngakho-ke akadingekanga ukuba eze abeke izandla phezu kwenceku, khuluma izwi nje nenceku yami izophila. NoJesu wamangala wayesethi, angikakutholi ukukholwa okunjalo kwa-Israyeli. Ngakho ngethemba impela ukubona lolu suku lapho thina amaMelika sizoba nalolo hlobo lokukholwa, khuluma izwi nje Nkosi, nenceku yami izophila. Oh, kuyoba usuku olukhulu. Manje singezinye izikhathi uma ugcobo lusinda kakhulu, futhi ngezinye izikhathi angilitholi ithuba lokubizela ialtare abanye babanye abazalwane umfowethu Sullivan noma abanye babazalwane bami abaziwayo lapha bazokunakekela lokho. Omunye angahle athi nje besiqhamisa ukuphilisa kwaNkulunkulu. Ukuphilisa kwaNkulunkulu kunjengokuyodoba nje, awuyikhombisi neze inhlanzi ihuku, uvele nje uyikhombise isicupho futhi idumela isicupho bese ithola ihuku. Ngakho ileyo ndlela okuyiyo ngokuphilisa kwaNkulunkulu. Kuyakhanga ngoba kubonakalisa ngokwenza futhi kufakazisa ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo futhi ukukhathalela. Nongakholwayo uyakubona lokho masinya, iso lakhe likubambe futhi azi ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo. Bese-ke eba semgqeni wensindiso-ke, uNkulunkulu angahamba ayomlawula-ke bese emuwayindela phakathi. Ngakho kungokwalokho-ke ukuphilisa kukaNkulunkulu kwenziwe nje ngenxa yalokho. Abafana lapha unawo amanye amatheyiphu nokwezincwadi namarekhode kanjalo njalo ukuthi banebhizinisi elincane elingelabo uqobo abanakekelayo. Ngesingami nginalezo zincwadi kuphela, nezinye zazo ngiyazithenga, kukhona ezinye zazo ezingezami intshumayelo. ezinye zizincwadi engizithenga kumfowethu Lindsay ezibizwa ngumlando wempilo yami bese ke kuba khona eyodwa ebizwa ngokuthi umprofeti uvakashela iAfrika futhi ngikholwa ukuthi ezintathu noma ezine zezintshumayelo ingeyami banazo lapha azisizo ezemali ukuze nje umlayezo ukwazi ukuphuma ileyo into enkulu ukukhipha umlayezo ngokuba siphila ehoreni eseledlulelwe isikhathi kunoma sicabanga kusekuvalweni konyaka nebandla lisesimweni esibi kakhulu futhi sizama kuphela kusabalalisa kukhanya kwelanga phakathi kwabantu hayi ukuzama ukubaphendulela kwezinye zezinkolo zethu kodwa ukuzama ukubatholela ukuba bahlale ngokusondele kakhulu enkosini uJesu futhi bamkholwe hayi ukudonsa amalunga ebandleni aye kwelinye ibandla kodwa ukuthumela amaningi amalunga kulelo bandla inhloso yethu manje ngaphambi nje kokuba sivule izwi lomlayezo wakusihlwa omfishane asifuni ukunihlalisa isikhathi eside ngoba abaningi bavela kude phandle nedolobha futhi nizofanele nibuyele emsebenzini futhi sizolinda kuze kube umgqibelo ebusuku bese sinihlalisa kuze kwedlule isikhathi-ke bese kuthi-ke ngesonto anidingeki ukuba niye kusonto sikole kuze kugambanqe elesishiyagalolunye ngakho asikhothamise amakhanda ethu okomzuzwana nje senzele izwi lomkhuleko
Lord, we are grateful above thought.
Kosi siyabonga ngaphezu komcabango ngethuba lokuza futhi sikhothamisa amakhanda ethu kuNkulunkulu ophilayo nokwazi ukuthi sithenjisiwe indodana yakhe engcwele inkosi uJesu ukuthi singaba nakho esicelayo uma sicela ubaba egameni lenkosi uJesu indodana yakhe. Futhi siqinisekisiwe ukuthi sizoba nengxoxiswano noma ingxoxiswano yokumlalela uma siza ngegama likaJesu ngokuba uthe tshelani kubaba noma yini egameni lami uzokupha. Futhi siqiniseke ngokoqobo kulobusuku ukuthi uyasizwa. Nokuthi esicelayo sizophiwa khona ngoba siyezwa ukuthi ukucela kwethu kuyintando kaNkulunkulu. Ngokuba uthe endaweni ethize aninakho ngoba aniceli futhi aniceli ngoba anikholwa. Kosi isizathu sokuba size ingoba siyakholwa futhi sikholwa ukuthi uzophendula. Nemikhuleko yethu ayisiyo nje eyokuba izwiwe ngabantu kodwa sikholwa ukuthi ulalele futhi siqinisekile ukuthi uzosiphendula ngoba wethembise ukusiphendula sizocela kuphela intando yakho kuba yenziwe. Makwenzeke kulo busuku Nkosi ukuthi sonke isoni esilapha esingakwazi wena njengomsindisi wabo wangathi lobu kungaba ngobusuku okuzokwenziwa ngabo into ethize noma ishiwo ukuthi bazokwemukela njengomsindisi wabo. Wangathi labo abangenawo umoya ongcwele kulo busuku olangazelele nolindele lelo hora lapho inkwethu izowa khona emehlweni abo bese kuthi-ke isifiso senhliziyo yabo bazonikwa sona. Oh Nkosi, kwangathi umoya ongcwele kulo busuku ungagcwalisa yonke inhliziyo. Kwangathi kungaba khona esikhulu isibonakaliso sikamoya kaNkulunkulu kuze kuthi imiphefumulo yabo izothuthumiswa kakhulu kuze kuthi konke ukungabaza nezinkoloze kuzosuswa kubo nomoya ongcwele uzongena empilweni yabo futhi banamathisele ngophawu embusweni kaNkulunkulu. Yepha kulo busuku Nkosi ukuthi akuzi kuba bikho noyedwa umuntu ogulayo phakathi kwethu uma inkonzo isiphelile kwangathi wonke umuntu angaphiliswa. Asizukubakhohlwa labo abasezibhedlela nabavalelwe nabasejele osekudingeni umusa wakho ngokujulile. Yiba nabo oNkosi. Futhi lapho sesihamba kulo busuku kwangathi singasho njengabafundi sibone izinto eziyinqaba namhlanje futhi kwangathi izinhliziyo zethu zingavutha phakathi kwethu lapho siya emakhaya ethu ehlukene.
We are depending on you, our Savior.
Sethembele kuwe msindisi wethu ukuba usiphe lezi zinto ngokwesithembiso sakho. Ngesithembiso sakho njalo siyintando yakho. Sikucela egameni likaJesu. Amen.
If you would like to turn tonight in the sacred writings to the first book of Corinthians,
uma nithanda kuphenya kulobusuku emibhalweni engcwele encwadini yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi nanye sizofunda ingxenye yombhalo siqale ngevesi lamashumi amabili nantathu.
For I have received of the Lord that which I also
ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa.
And when he had given thanks, he break it and said,
wabonga wasihlephula wathi, thathani futhi nidle, lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Nganjalo wathabatha sitsha futhi esebongile wathi, lesi sitsha esesivumelwano esisha ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxa nidla isinkwa niphuza isitsha senkosi nimemezela ukufa kwayo ize ifike. Ngakho ke lowo odla lesi sinkwa aphuze isitsha senkosi ngokungafanele uyakuba necala lomzimba negazi lenkosi. Manje ngifuna ukufunda ingcikithi yami kwelama 20 yevesi lamashumi amabili nesishiyagalolunye. Ngokuba odlayo aphuze ngokungafanele uyakuba necala lomzimba wenkosi. Manje lindani ngikufunde ngokungesikho lokho. Ngokuba odlayo aphuze ngokungafanele engawahlukanisi umzimba wenkosi. Uyoziphuzela ukulahlwa engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngike ngakhala izinyembezi phezu kwaleli Bhayibheli futhi linezindawo esezifiphele kulo. Engawahlukanisi umzimba wenkosi. Manje indaba yami kulobusuku ithi ukwehlukanisa umzimba wenkosi.
Our eternal destination is not altogether determined by what we see.
Manje isiphetho sethu saphakade asinqunywa inhlobo yilokho esikubonayo nalokho esikuzwayo, kodwa asinqunywa yilokho kwehlukanisa esinakho kwalokho esikubonayo nesikuzwayo.
Paul was not disputing with them for taking the communion.
UPaulu wayengaphikisani nabo ngokuthatha isidlo. Isenzo sabo sasilungile, kodwa ukwehlukanisa kwabo kwakuyiphutha.
For taking the Lord's Supper is the command.
Ngokuba ukuthatha isidlo sakusihlwa senkosi kungumyalo wenkosi, kodwa ukusithatha ngokungafanele ngokungahlukanisi umzimba wenkosi yilapho iphutha lilele khona.
These Christians was taking the communion and not living the life. Christianity is a experience.
Lama Kristu wayethatha isidlo futhi engaphila impilo. UbuKristu buyisehlakalo nokuphila. Nalama Kristu wayephila nje noma yiluphi uhlobo lwempilo, enza isibonelo esingaphusile somsebenzi wawo.
Paul says that this caused many are sick.
No Paulu uyasho ukuthi ngenxa yalokho abaningi bayagula futhi babuthakathaka phakathi kwenu, nabaningi balele okusho ukuthi bafile ngoba abawehlukanisanga umzimba wenkosi.
And we who call ourselves Christians, we have no right to take the communion unless we are living above our approach of the world.
Nathi esizibiza ngamaKristu asinalungelo lokuthatha isidlo ngaphandle uma siphila ngaphezu kokusola kwezwe. Asinalungelo isidlo zingezalabo abaphila ngokufanele njengesibonelo sobuKristu. Into embi kwedlula zonke ekhona ezweni ngumuntu ukuba azame ukulingisa into ethize. Futhi kunokuningi kakhulu kwalokho ezweni namhlanje.
Not only do we in this day are guilty of the same crime that Paul was.
Akusikho kuphela ukuthi thina kulolu suku sinecala lobelelesi obufanayo uPaulu ayebukhuzela ibandla laseKorinte kodwa lokuzama ukwenza into ethize inkosi eyayiyalile ngaphandle kokwehlukanisa umzimba wenkosi nomzimba wenkosi ngamakholwa. Kodwa namhlanje senza izinto singehlukanisi nayiliphi lezwi likaNkulunkulu.
Everything that we do
sifanele sibe lokwehlukanisa kuyo yonke into esiyenzayo kufanele kuqalwe ngezi likaNkulunkulu konke lokho amaKristu akwenzayo nakushoyo kufanele kuqalwe ngezi likaNkulunkulu.
Today people has changed quite a bit.
Namhlanje abantu sebethe kushintsha kancanyana impela futhi ngezinye izikhathi babeka okuningi ukuthembela kulokho okushiwo yibandla kunalokho okushiwo yizwi. Bayakholwa ke ukuthi ibandla linamalungelo angcono okwehlukanisa ukunambitha kwethu kunalokho izwi likaNkulunkulu elinakho. Isibonelo nje njengalokhu ibandla lingahlelithi izinsuku zezimangaliso selwedlule nabantu abaningi bayokukholwa ngoba bacabanga ukuthi ibandla lazi kakhulu ngalo kunomoya kondwele owaloba izwi.
Therefore we are not capable.
Ngakho ke asinalo ikhono lokwehlukanisa izinto zikaNkulunkulu.
Jesus said once that except the man be born again, he cannot.
UJesu wake washo ukuthi uma umuntu engazalwa ngokusha angeyibona umbuso kaNkulunkulu noma aqonde futhi ngamanye amazwi ungewahlukanisa umbuso kaNkulunkulu ozuzalwe ngokusha.
People who will come and tell us that those who have accepted
abantu abayofika futhi basitshele ukuthi labo abemukele isehlakalo sombhaphathizo kamoya ongcwele ukuthi bayizinhlanya noma bayigama elithize lokungamesaba uNkulunkulu udeveli alikhasela ebandleni ukubabiza ngabagingqiki abangcwele. Ngishumayele kulo lonke izwe futhi angikaze ngimbone umgingqi kongcwele namanje igama udevela likhasele ebandleni kaNkulunkulu ophilayo. Ngezinye izikhathi abantu abanakho ukwehlukanisa okufaneleyo bayakwesaba lokho.
Don't you know that all
anazi yini ukuthi inkosi yethu ngokusobala yathi now yamemezelwa ngokuthi ingumuntu ohlanyayo na? AbaFarisi ibandla liphakeme bathi lo muntu usangene ekhanda lakhe unedemoni futhi usangene negama sangene lichaza ukuthi ukuhlanya. Futhi uma bakubiza ukuthi uyahlanya bayababiza kakhulu kangakanani ke labo abafundi bakhe na?
UPaul
wathi kuAgripa ngendlela abathi ingukweduka ukuhlanya inendlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wobaba bethu.
I'm so glad tonight to join hands with him.
Ngijabula kakhulu kulo busuku ukujoyina izandla kanye naye ngendlela ethiwa ngobuhlanya ebandleni lesimanje inendlela engikhonza ngayo uNkulunkulu.
They were called heretics.
Babebizwa ngabaphambene nokukholwa okuyikho ngoba abayehlukanisanga ngokufanele umzimba wenkosi okungukuthi ibandla likaNkulunkulu ophilayo.
And the church tonight is called.
Nebandla lobusuku libizwa ngokuthi yahlanya ngoba abantu akanakho kwehlukanisa. Uma umuntu ezelwe ngokusha futhi uzangitshela ukuthi uzalwe ngokusha futhi awukholwa ukuthi ukuphilisa kaNkulunkulu kuyisithembiso sikaNkulunkulu futhi awukholwa ukuthi umbhaphathizo kamongcwele ungowabantu namhlanje khona-ke ngizodingeka ngithi ukuzalwa kwakho kwakungokomoya ongesiwo. Isizathu umongcwele washo ukuthi lesi sithembiso ngesene sabantwana benu nesabo bonke okude ngisho nalabo abaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza.
You are accepting it by an intellectual conception.
Ukwemukela ngomcabango wokuhlakanipha. Abantu bathatha izwi lomunye umuntu ngakho futhi abanakho ukwehlukanisa, abakwazi ukwehlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile. Ngiyacabanga namhlanje ukuthi abaningi bethu izikhwakha eziyihlakaniphi, hhayi thina, kodwa eziningi izikhwakha ezihlakaniphile, abantu bakaNkulunkulu akakaze babe izihlakaniphi ezinkulu. IBhayibheli lasho ukuthi abantwana bobumnyama uhlakaniphe kakhulu kulelizwe kunabantwana bokukhanya. UNkulunkulu wafanekisa abantu bakhe nezimvu, abasimaki futhi bakhaliphe, ubagcina babe ngendlela abayiyo ukuze akwazi ukubahola. Uma uzama ukusebenzisa ukucabanga okungokwakho kokuhlakanipha ongabusebenzisa ngayo leyo nkathi, uvayele uNkulunkulu ngaphandle ngemigoqo, amadatana kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu.
It's a great intellectual
Kodwa usuku olukhulu lokuhlakanipha esiphila kulo. Lapho ezinyanga nezimbalo ezedlule, nakufunda ephephandabeni enhle eNew York, babene necala. Nabashumayeli ababili abancane abazizwa beholwa yinkosi esikhathini esithize esedlule, abafa abancane cishe njengami, okwakulukhulu nokuthi bazi o-abhici babo.
And the Lord led them to the Bowery.
Nenkosi yabaholela eBowery. Futhi bathenga isakhiwo esithize. Futhi lapho babeshumala ivangeli kubazalwane babo abawile. Ifemu ethize enkulu iyafika uzothenga leso. Futhi bonke bathengisa. Ngaphandle kwalabo abashumayeli abancane babe nesambulo ukuthi inkosi yayifuna bahlale lapho, ngakho bayibamba impahla yabo. Nezikhulu zabaletha enkantolo, zasezithumela, zasezithola esinye sezikhwaga ezinkulu ezihlakaniphile, ummeli Greenwald. Futhi wenza labo bafo abancane bazizwe benamahlani ngabo. Wabeka amazwi akhe ngokufanelekile kakhulu, nangokufana nemfundo, futhi ngendlela ngangokuthi labo bafo abancane abazanga ukuthi bazomphendula kanjani, ngokuba wayesiqhwaga esihlakaniphile, omunye wabameli ababedlula bonke okhona eNew York. Futhi babathitha kakhulu abafu abancane abazanga ukuthi kufanele bathini. Ekugcineni wakhuluma ngokukhahla wayesethi, nithini ngasingani na? Nomunye wabashumayeli abancane wasukuma wayesebamba isandla somunye wayesethi, mnumzane, into kuphela esiyaziyo ukuthi inkosi yasitshela ukuba sithathe isakhiwo.
And attorney Greenwald said, here, stop that.
Nommeli Greenwald wathi, lapha yeka lokho, asifuni inkosi kuleli cala.
Isho
mavikini amabili kamuva, ibhano yazama ukuhamba phansi kwebridge futhi yaziphonsa emanzini ano-ayisi, nalapho ummeli Greenwald elele emanzini ezabalaza futhi efa. Ngiyamala ukuthi ngabe wemfuna yini uNkulunkulu kuleyo nkundla.
What was the matter?
Wakuyini indaba na? Wayengawehlukanisanga umzimba wenkosi ngokuba yabashumayela abancane wayegcotshwe ngumoya ongcwele futhi baba nentando kaNkulunkulu. Asidingi ukuba izikhwakha zobuhlakani, sidinga ukuba izinceku ezithobekileyo zenkosi, futhi sehlukanise umzimba wakhe. Futhi bonke busimati bakhe nobungapheli nemfundo yakhe, niyazi iBhayibheli lathi kungcono kuwe ukuba itshe lokugaya ngabe belileniswe entanyeni yakho futhi wagwiliziswa ezinjulweni zolwandle kunokukhubekisa abagcotshiweyo bami. Ngicabanga ukuthi wayenenqwaba isikhathi sokucabanga ngokubiza inkosi enkundleni, kodwa akawehlukanisanga umzimba wenkosi. Ngezinye izikhathi ngiyamangala uma thina amaMelika ayizihlakaniphi, inokwehlukanisa okwenele ukwehlukanisa okulungile kokungalungile ikakhulukazi izinkantolo zentsha zifakazisa ukuthi asinakho ukwehlukanisa okulungile nokungalungile kwabantwana bethu futhi babonakala benempendulo enhle yenjulamqondo isibonelo nje njengalokhu uma indodana iza kubaba wayo futhi iqishazela ngezinyawo zayo ezincane futhi iklabalaze futhi inikile ikhanda layo yathi baba anginendaba ukuthi uthini ngifuna insimbi eshisayo leyo yimelika uqobo nobaba uthi kulungela ndodana ngizokuthengela yona ubungathi kulowo baba ukwenzelani lokho na oh ngiyayithanda
you remember dad Junior's going to grow up to be a man.
Kumbula baba, indodana izokhula ibe indoda. Sukulumbe, futhi iyoganwa futhi ibe nomndeni. Unkulunkulu msize lo mfazi ohlala nomfana okhuliswe kanjalo ukuba abe nendlela yakhe ngayo yonke into ayifunayo.
Can't discern right from wrong. That's not love. That's pure ignorance.
Akakwazi ukwehlukanisa okulungile kokungalungile. Lolo akusile uthando lokho kungazi uqobo iBhayibheli liqinisile yeka induku futhi wona indodana yakho ufeni umncane uyokhuphukela kumama futhi uzoya empilweni wezwe iRock and Roll umama umtshela ukuthi ngeke akwenza kodwa oh mama unonya kimi usabala uyamthanda ufeni futhi uyamdedela ahambe uyaphuma abe phakathi kwalezo zigejane sezikhwangu khwangu Now wonke lo mphetho angena futhi afingize izindebe zakhe ezincane ezipendiwe bese ekutshela amanga ukuthi akukho kulimazayo kukho
God have mercy to the man
Kulunkulu hawukale indoda yoganwa into enjengaleyo ibe ngumfazi wehlukanisa okulungile kokungalungile asikwazi kwehlukanisa okwethu uqobo Ngiyamangala ngezinye izikhathi uma singehlukanisa okulungile kokungalungile okwemizimba yethu uqobo ikakhulukazi umzimba wenkosi asehlukanisi okulungile kokungalungile emizimbeni yethu uqobo
Day after day and week after week month after month and year after
Usuku nosuku neviki neviki inyanga nenyanga nonyaka nonyaka ososayethe basebenza ezindlini zokucwaningela bese beneka imibhalo emikhulukazi nayo yonke into nezikhangiso futhi bekoyise abantu umdlavuza ngekhatoni amadoda amamelika ayizinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nento azofa ngalo nyaka ngenxa yokubhema osikilidi futhi nibhema niqhubekele phambili ngqo anikwazi ngisho ukwehlukanisa imizimba yethu uqobo kungasaphathwa kwehlukanisa umoya ongcwele nasemzimbeni wenkosi Nayibona leyo ndatshana ngolunye usuku ukuthi le science yaveza olwayo lonke uqwaningo lwakhe na wathi hayi kuphela okwesikilithi okunika umdlavuza kodwa unethuba elingaphezulu lamaphesente angamashumi amahlanu lokuthatha noma yini enye futhi niyaqhubeka ngqo nokubhema Owesifazane wahlangana nami esikhathini esithize esedlule ngenkathi ngigadla kulokho njengawo onke amandla ami wayengumbheni ojwayelekile futhi wathi wafaka inothi lakhe encane ephaketheni lami wathi funda lokho uma usufika ekhaya ngathi ngiyabonga ngizokufunda manje ngase ngikukhipha ngase ngiqala ukufunda
It's not polite for a minister in the pulpit
wathi Akuna sizothi kuba umfundisi ephulpiti ukuba akhuluma aphikisane nokubhema awuhlangane ngalutho nalokho ngathi kungumsebenzi wami ukukhuluma ngiphikisane nanoma yini engalungile uNkulunkulu sithi umshumayelo owenakho kwehlukanisa okulungileyo ngokwenele kwanoma yini engalungile
The need of his people.
Umshumayeli ongeke ahlukanise isidingo sabantu bakhe ngomoya ongcwele. UNkulunkulu wathi, "Lo mzimba uyithempeli kaMoya ongcwele. Uma uwala ngizowubhubhisa."
Should preach against it.
Sifanele sishumayele siphikisane nakho. Inkathazo yakho ingukuthi sinabashumayeli abaningi kakhulu abangababhemi bakasikididi. Ileyo indaba futhi bayesaba ukukusho ebandleni labo ngoba bayazi banecala nabo ukwehlukanisa ngokuyikho, ukudivida ngokuyikho. Ugoloko Upuzo. Ngani bati kuyalimaza. Kuso sonke isibuko se television yenu, yonke indawo kuwo onke amabhoti ezaziso ephephandabeni lenu. Ngamakani amakhulu kabhiya nowesifazane osemncane othandekayo ewuphuza. Bankhombisa ngenkathi beqala babuke kamuvanyana kusukela kulokho. Bugcwalisa ingqondo yabo ngesidakisi esiwuphoyizen. Ukwanda kwabo kobuhlanya kubi kakhulu bubanga ukungaziphathi kahle phakathi kwabasha. Futhi ngisho namabandla namhlanje ashumela futhi azejwayeza amaningi awo phuza ngokungeqisi. Niyazi ukuthi iqiniso lelo. Betshela abafo babo abancane ekhaya nabazali, vumelani abantwana benu baphuze, bazophuza empeleni. Ngakho nje bafundiseni ukuphuza ngokungeqisi.
The Bible condemns it. It's not right. God help a man with no more discernment than that, our church.
Isiza indoda engasenakho ukwehlukanisa kunalokho noma ibandla engakwazi ukwehlukanisa okulungile kokungalungile. Oh, usuku olubi kakhulu esiphila kulo. Ukwehlukanisa umzimba wenkosi.
In our churches and among our church people today.
Emabandleni ethu. Naphakathi kwabantu bebandla lethu namhlanje kungamahloni kabi indlela besifazane bakithi abenza ngayo nabo abaningi babo begqoka izingubo zokungabi nasimilo lezo zikhinde ezincane kunesono kabi. Inenekazi langitshela nabaningi umtshelile bathi Billy kungcono uyeke ukukhuluma ngalokho qhaka umnumzane. Ngingadingekanga ishumayeze zigqoko kodwa ngiyabe ngikhuluma iqiniso. Kunjalo, kunjalo, iqiniso. Ngiyabonga. Akulungile futhi kunesono. Kukhona inenekazi elilodwa elathi kimi, lathi angizigqoki izikhindi, ngigqoka ibhulukwe leflanela. Ngathi lokho kubi kakhulu. IBhayibheli lathi kuyisinengiso kuNkulunkulu kwabesifazane ukuba embathe ingubo efanele wesilisa. Iqiniso. Bese kuthi-ke izaba ngokuthi abasazenzi izingubo ngaphandle kwalokho, kodwa basayenza imishini yokuthunga futhi bathengisa izimpahla. Owesifazane ozigqokisa kanjalo uzoba necala ngokuphinga ngosuku lokwahlulela. Ungahle ube msulwa njengomduze kumyeni wakho noma isoka lakho. Kodwa uJesu wathi, obukowesifazane mkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe vele. Ngakho ungahle ukuba awenzanga lutho olungalungile eqinisweni, kodwa ngenkathi uzigqokisa kanjalo uzethule wesilisa, yena uzaphendula ngokuphinga nawe nguwe ofanele usolwe. Nebandla liyakuvumela lokho lingehlukanisi umzimba wenkosi. Into embi kangaka pho ukuphungula izinwele zabo. IBhayibheli lasho ukuthi owesifazane ogunda ezinwele zakhe umyeni wakhe unelungelo lokumnika isehlukaniso ngoba akethembekile. Washo ukuthi uhlazisa ikhanda lakhe kunjalo na nowesilisa uyinhloko yowesifazane. Yazi lokho kumahadlahadla kodwa sidinga ukwehlukanisa, sidinga ukwehlukanisa ngezwi izwi liqinisile. Thathani izwi. Izwi likaNkulunkulu liqinisile njalo. Ngeke sehlukanisa ngalokho okucatshangwa ngabantu, lokho izihlakaniphi ezisitshela khona, lokho izazi zezifo zengqondo ezisitshela khona. Sifanele sihambe ngalokho uNkulunkulu akushoyo. Akusikwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kepha ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Engawehlukanisa umzimba wenkosi, abaningi babuthakathaka futhi bayagula, abaningi balele, bafile, bafe ngokomoya.
The last plague that hit Egypt was death. The last plague that
hit Egypt was death. Ngukufa. Iduphewe ukuthina eshaya ibandla ngokufa ngokomoya. Esikuthiya namhlanje ukuphaphama ngokomoya. Uphaphama ngokomoya ukwehlukanisa. Laba bantu ngathi kuba babenze lokhu ngezinhloso ezinhle. Leyo ndoda ezansi eningizimu, lowo dokotela ngelinye ilanga onika leyo ndoda i-acid ye-sulfur eyayibulala. wayenezinhloso ezinhle wayecabanga ukuthi wayekahle kodwa wayenokwehlukanisa okungaphusile akawehlukanisanga umuthi wakhe njengentombazane encane eyayihamba yehla ngomgwaqo yasithola ikati elincane futhi lalimanzi te futhi selithi alibe yiqhwa ingxenye yayisilingenisa yavula umnyango kahaveni yase ilifaka kuhaveni ukuba lithole ukufudumala izinhloso zayo yayinhle kodwa ukwehlukanisa kwayo kwakungephusile ngani unga asibhekisithi sizobhanga ikati yanathi ngokunye kwehlukanisa ngokuhlakanipha kwethu amakhomanisi lizotheleka phezu kwethu izwi lizotheleka phezu kwethu amabandla ethu abhidlikile amadoda azidivayida wona ezehlukanisa wona engabonakali enokukhanya ehlukanisa izinwele phezu kwezimfundiso eziyizana sifanele sihlangane ndawonye ingane nenhliziyo futhi sikhuleke futhi sizile ukudla futhi sibize uNkulunkulu azathumele umoya ongcwele abuye ukuze sibe nokwehlukanisa ngokomoya. Ihora selifikile ngesikhathi sokuphela manje sisemathunzini okufika kwenkosi nebandla alikwazi ukwehlukanisa siphila ehoreni eselendlulelwe isikhathi kunoma nicabanga ngoba uPaulu bengavuka kwabafileyo kulo busuku eMiddletown ngikhuluma ngomlilo ovuthayo bebeyomfaka ejele ngaphambi kokuba kuzwe njengohlanya noma indoda yasendle leyo ndoda ayicwaliswe ngomongcwele futhi ibona izinto zihamba ngendlela eziyo futhi yazi ukuthi isikhathi sesiseduze bekuyoba khona imvuselelo noma bebezoza ejele ukuze umuzwe kunjalo manje uJesu wathi neBhayibheli yakukhuluma ngezinsuku zokugcina ngaphambi nje ngokufika kwenkosi kuyoba khona izibonakaliso ezinkulu nezimanga ezenzekayo emhlabeni futhi niyazi ibandla lifeke kakhulu kwisayensi yezenkolo nazo zonke izinhlobo zokufunda esikole nokuqeqeshwa nohlelo lwezemfundo seniza lisakwazi ukwehlukanisa lezo zinto Ngashonga yini uJesu ebandleni ngosuku lwakhe niyakwazi ukwehlukanisa ngokubona ubuso besibhakabhaka kodwa izibonakaliso zesikhathi anikwazi ukuzehlukanisa ngokuzibona ngokuba ukuba beningazi mina beniyakulwazi usuku lwami ihora lokukhululwa kwebandla futhi abakwazi ukulehlukanisa kulusi kukhona okungalungile ngikhuluma ngebandla lonke bonke abantu basibiza ngumKristu uNkulunkulu angaqala kunyakaza nezinto zokomoya zenzeka abantu besindiswa futhi begcwaliswa ngomoya ongcwele izinkulungwane eziningi ezisibiza ngamaKristu ziyawasheka kuwo futhi zithi oh lokho ngabakhindika abangcwele aninaki wehlukanisa kokomoya Ukuba yonke into umoya ongcwele oyenzayo inotshiwe eBhayibhelini yahlulelani zonke izinto ngombhalo sahlulela kanjalo ke ukubona ukuthi ngabe ukwehlukanisa kwethu kulungile yini Uma iBhayibheli lathi uJesu kuyena izo namuhla laphakade ngiyalikholwa uma iBhayibheli uma uJesu athi izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza ngiyalikholwa Futhi uma iBhayibheli lasho ukuthi umoya ongcwele ungowazo sonke isizukulwane bonke abanye ngenkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza angikholwa ukuthi uqhawulana uthatha indawo yawo ngikholwa ukuthi umoya ongcwele ofanayo owehla ngaleso sikhathi ubonakalisa izibonakaliso ezifanayo izimanga ezifanayo ufakazi wedlula bonke sinaye ukuthi sinomoya ongcwele ungenkathi umoya wethu ufakazelana nezwi uma sizibiza ngamaKristu futhi sithi sigcwaliswe ngomoya Futhi sibona ukuthi umbhapathizo kamoya ongcwele uthululelwa phezu kwamakholwa ayo yonke eminyaka nomoya wethu uyasitshela lokho okomunye unyaka lephutha kunjalo uma iBhayibheli lithi uJesu uyena izolo namuhla naphakade umoya wethu uthe khabo ufile sewahamba ukhona ongalungile uJesu wathi imisebenzi engiyenza mina nani niyakuyenza yikani mina nginani njalo ngisho kuze kube sekupheleni kwezwe futhi umoya wethu uhosheka kulokho asinawo amangcwele ngokuba umoya ongcwele uzothi amen kulo lonke izwi alilobayo manje ulwazi lwehlakaniphi luyokudonsa lukususe kulo kodwa umoya ngempela uyothi amen ezwini lakhe uqobo impela uyosho futhi ufuna futhi uzingela futhi uzama ukuthalathize angazifaka yena uqaba kuye uyakulangazelela ukukuthola ungacabanga ukuthi ungabuqeda amandla obubele bakhe ubungatheli nje inhlanzi encane enguhafu we-intshi ubude phande phakathi nolwandlekazi iphasifiki ithi kungcono ngiwaphuze ngokonga la manzi angahle angiphelele na lokho nje bekungaba njengobuwula njengokucabanga ukuthi ubungake uze uqede amandla ububele bukankulunkulu Celani kuvame kakhulu kuze kugcwale izintokozo zenu kholwane uNkulunkulu kunoma yini ayethembisa ngeyenu abaprofeti bethethe ukuthi elidala uDanieli nabanye bathi ngezinsukuze ugcine ukuthi abantu abazi uNkulunkulu wabo bayokwenza okuningi leso isithembiso Uma isithani bisibuka ukwenziwa okuningi bayothi oh leyo injili yamqondo lokho ngokufunda ingqondo ungukusebenza kwedemon
But the Holy Ghost will answer back Amen
Kodwa umongwele uzophendula Amen lelo iqiniso ukwehlukanisa kuyikho Bakwethembisa uJesu wakwethembisa uJesu wathi imisebenzi engiyenza mina nani niyakuyenza ngisho nemikhulu kunaloni yakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba wami Paulo wethembisa ukuthi ngezinto kuzokugcina ngomoya ongcwele ukuthi ibandla liyohlubuka izigidi zabo uyofika ukuhlubuka ngokuba abantu bayoba abanamawala abakhukhumele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangazithibi abahlebi abangenaki ukuthuliswa nabazalo abalungileyo kungesikho kwehlukanisa okuyikho Oh wena uthi lokho ngamakhomanisi lokho ngokubizwa ngumKristu lekisisani ivesi elandelayo benesimo sokumesaba uNkulunkulu ngeke amandla akho bawaphika akukho ukwahlukanisa kwakomoya uma unokwahlukanisa kwakomoya nomoya ongcwele uphezu kwakho unokwehlukanisa kwakomoya uthi amen kuso sonke isithembiso sikaNkulunkulu uPaulo wahle ezinsuku zekwakhona Sinako kulapha kuphezulu kwethu futhi siyakubonga futhi sikubona sikuzwa ndawo zonke futhi senzani na bekufanele kusidonsele ndawonye iBhayibheli lathi sibuthana ndawonye lokho akube kakhulu kanye bona lolu suku lusondela bekufanele kube imvuselelo eyodwa evakanye namaqhawe omlilo yenkazimulo kaNkulunkulu yakhiwe kulo lonke ibandla nakuyo yonke indawo ukukhulu ukubuthana ndawonye lapho onke amabandla nganhliziyonye nakuvumelana kunye ebuthana wona ndawonye futhi akhohlwe isayense yawo yezenkolo eyenziwe ngumuntu futhi amemeza kakhulu kuNkulunkulu efuna amandla womoya nokwahlolisa kwakomoya ilelo hora esilidingayo Ingahle ngisho lokhu ukuthi uJesu sipha usuku njengoba ngike ngathinta kukho izolo ebusuku ukwazi isikhathi sokuphela uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLodi kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu manje ngabe umoya wakho ukwehlukanisa kahle lokhu njengoba kwenzeka emihleni kaLodi kubulani uLodi wayengumfanekiso weMelika kufakazisekile Sasini sono sasesodoma na sasiphendukezelo nalelizwe lasemelika lethu abesifazane uzedlise bona isithunzi kakhulu ngokuthi imithombo yemvelo yamadoda usuphendukezelwe Ngangise Los Angeles evikini elimbalo eledlule kosomabhizinisi bangamaKristu aseliqoshe elinye lamaphepha abo adumile futhi ngabona lapho omunye wabahlaziyi asho ukuthi impendukezelo nongingili kwanje kweva ngamaphesenti angamashumi amabili ngonyawo odlule uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma amaphoyisa nababulali babantu nakho konke lokho kuyaphephetheka njengaso sonke isikhathi abafana bavuthukayo behlala ndawonye njengendoda nomfazi abesifazane behlala ngendlela efanayo bephendukezele izingqondo zabo ezingonile ngoba abanakho ukwahlukanisa ngokomoya Bonke inkanuko nokungcola futhi abakwazi ukuzenelisa ngisho nomunye nomunye abaganwa ngisho bavele nje bacoshe bese bephuma baze baphendukazelwe uJesu wathi lokho kuyoba sezinsukwini nje ukugcina futhi nakho futhi khumbulani ukuthi ngemihla yaseSodoma noma imuphi wenu wena mfundisi nani zithudeni zeBhayibheli ngikholwa ukuthi beningavumelana nalokhu uDr. Schofield nabaningi uyavumelana cishe impela bonke othisha uCharles Fuller kanjalo njalo bezifundiso ezinkulu ezweni ukuthi uAbraham wayemele umoya ibandla ngokomoya uLoti wayemele ibandla ngokwenyama noma ngokwemvelo wayesezantsi eSodoma esonweni nokho wayenokulunga kuye kodwa wayexubanisa nakho futhi khumbulani wawukhona abashumayeli ababili abahlakaniphile abehlayo ukuyoshumayela eSodoma abenzanga simangaliso kuphela bebaphuphuthekisa nokushumayelwa kwesiphambano uphuphuthekisa ongakholwa yilokho imihlangano emikhulu kaBilly Graham nabanye okwenzile kubenze baba babi kakhulu ngenkathi uBilly Graham emavikini ambalwa edlule wabhalwa phansi nakuzwa ukuthi ngenkathi ehamba eNgilandi futhi wadingeka afake umkakhe amkhiphe emapaki lapho ayekade enemvuselelo enkulu ngoba abesilisa nabesifazane babenza imikhuba yocansi khona impela endaweni evulelwe umphakathi lapho ayekade enemvuselelo khona. Ngabe kuyasiza na? Hayi sakaniphi, kuyothatha ubizo olwehlayo lolaka lukaNkulunkulu nomlilo ngivale ophuma ezulwini ukuba uze ulethe umehluko ezweni futhi ngeke kube njalo. Abantu babheke ukuba kufike into ethize enkulu futhi nisekupheleni kwalokho osekuvele kufikile. Izibonakaliso zokugcina sinikelwe ebandleni labezizwe amaJuda azoba nalo emva kokuba ibandla selishithiwe kodwa sisekupheleni konyaka wabezizwe. Manje sengivala nje ngingasho lokhu ngicaphelile ukuthi hlobolulu lomuntu olwahlala ngemumva ukuba lukhulume nebandla lokomoya na wahlala eflathele ithende naye eyisihambi futhi wathi uphi umkakho uSara na wayesethi usethendeni wathi ngizokuvakashela Abraham ngowesithembiso engikunika sona futhi uSara ngaphakathi wahleka phakathi kwakhe ngengelosi yathi uhlekeleni na. UJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Manje seniyaqonda na? Niyaqonda ukuthi kungani inkonzo enjengalena ingaya kubantu abagcwele ivangeli kuphela na? Niyabona ukuthi isifike kuphi na? Ngakhuliswa ebandleni lamaBaptist futhi ngagcotshwa ngaba ngumshumayeli wemissionary Baptist kodwa ngenkathi into ethize ishayikiziyo yami ngaba nokwahlukanisa ukuthi lelo kwakuyizwi kaNkulunkulu futhi kwalenzela bonakaliswa. Bangitshela uzoba ngumginqi kwangcwele eBhili. Akukho umuntu oyalalela into enjengaleyo. Ngathi uma uNkulunkulu ethumele uNkulunkulu walethembise ebhayibhelini lakhe uzoba naye umuntu ozolilalela kunjalo. Asehlukanise umzimba wenkosi, sehlukanise izikhathi esiphila kuzo, sizofa ngokomoya uma singakwenzi lokho. Futhi uma leli liqinisile nomoya ongcwele unathi futhi sinesibonakaliso sokugcina sokufika kwenkosi ngaphambi nje kokufika kwayo. Khumbulani lokho kwakuphambi nje kokuba iSodoma lishe amahora mbalwa nje ngaphambi kokuba lishe. Ngiyakholwa namhlanje abaningi nonke nezwa ukuthi uKrushchev wathini ngelinye ilanga kumaMelika. Nakufunde maphepheni enu nasi isitatimende sakhe ninokwahlukanisa kwemvelo nizokubamba lokhu wathi uma khona uNkulunkulu uzoshanela ithempeli futhi alihlanze ngondli wankulu benu abangabashintshi bemali. Niyabona ukuthi lokho kuchaza ukuthini? Anikuboni na futhi uqinisile umhedeni idemoni umkhohliso njalo ufanele phosele phandle izinsongo. Noma kunjalo bayalala bayona baphuza nje benganaki ngoba abanakho ukwahlukanisa ngokomoya komzimba wenkosi usuku olunje esiphila kulo. Mfowethu nodadewethu nginina abathandekayo bami angizami khona ukukhetha nginitshela iqiniso kuphela ngibophezeleke kuphela ngeBhayibheli. Futhi ngiyanitshela uma nikholwa kimi ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe kholwani ukuthi nginitshela iqiniso ukuphela sekusondele. Ukuthi sekusondele kangakanani angazi futhi akekho omunye umuntu owaziyo kodwa ngiyazi ukuthi ziphila emathunzini okufika kwakhe. Anizibona lezo zinsongo na? Niyabona ukuthi zinani nina? Isizathu sizama ukukhuza sikuqede sikuhleke ungeke wakwenza baya kwenza loko ukuphela ekwahlukaniseni ngokomoya uNkulunkulu angabakhombisa khona isandla esilobo odongeni siyazi sikhona ungasikhumisa ngamahlaya neHollywood television noma uhlale ekhaya futhi ungabaze ngalokho uma ufuna kwethu osinitha zele mpela noma osazane onokwahlukanisa kwamangcwele uyayithola indawo yakhe ebandleni ekhonza futhi ememeza futhi enza konke lokho okusempilweni yakhe ukuzama ukungenisa izoni impela uma kuNkulunkulu asivume ufanele ufake inhliziyo yakho kukho uma unokwahlukanisa sebenza ungahambi nje bese uthi yebo ngiyakukholwa lokho lokho uyiqiniso lokho kuthi amen uye ekhaya hamba yasebenza unokwahlukanisa sebenza kusele kukhanya ngokuba ubusuku buyeza lapho ungekho umuntu ongasebenza sebenza sisenomnyango ovuliweyo sebenza sisengaba nayo imihlangano onjengalo sifake abathandekayo bethu sibafake evangelini sithole abangani bethu omakhelwane bethu uNkulunkulu wafela labo bantu futhi sifanele sikhathalele ngokwenele malana nabo ukuba sisebenze izandla zethu zezophe siyofika singenalutho uma singakwenzi njengentombazane encane phezulu lapho eKentucky esanda kufa maduze nje phezulu egqumeni emuva le kwakukhona cishe abantwana abayisishiyagalombili intombazane encane eyodwa cishe ephakathi nendawo kubo ilapha eminyakeni eyishumi nambili budala Abafowabo nodadewabo wayevilapha kabi babengenzi lutho nonina elele ebulawa isifo esibi kabi isifo sofuba Intombazane encane yayenze kwesula phansi ukupheka ukuwasha ukunaka unina ngenkathi bonke abanye belovile badlala futhi baya kobhukuda ekugcineni unina wafa Wasekuthi ke intombazane encane yadingeka iqhubekele phambili ngoba akukho namunye oyesebenza futhi yasebenza kwaze kwathi ekugcineni yangenwa isifo esasesabeka kakhulu isifo sendlala futhi ingenakho okwenele ezokudla kanjalo njalo umzimba wento encane usukhandlekile yayifa Omunye uthisha kaSonto Skole wangena kuye wathi ungumKristu na yathi yebo nginguye wathi usonta kuliphi ihlelo na yathi angisonti ihlelweni wathi manje bengitshele uzohlangana kanjani ezweni ukuthi uhlangane noJesu na uzomkhombisana ukuthi usonta kuliphi ibandla na yathi ngizabona nje ngikhombisa izandla zami uzaqonda kubanguthi lokho azokubuka sonke uma sibona imihlangano njengalona oqhubekayo lapha uzobuka izandla zethu bese ebona ukuthi senzeni ngaso ukwahlukanisa kokomoya engahlukanisa umzimba wenkosi asikhuleke Uma lezo zandla bezifanele ukuba semsebenzini futhi uyazi ukuthi bezifanele ungeziphakamisele kuNkulunkulu futhi umcele ukuba angcwelise lezo zandla enkonzweni yakhe sisakhuleka na phakamisa isandla sakho
Lord look at those hands and mine
Oh sibuka lezo zandla Nezami futhi Nkosi ngifuna ukuza njengesosha nesikofu angifuni ukuza ngize ngifuna ukushumayela ngize ngife ngifuna ukutonda futhi nginxusa futhi ngizile ukudla futhi ngikhuleke ngokuba ngiyazi ukuthi amathunzi asebusuku aseyehla nehora masinye seliseduze Nkosi vula amehlo ami ukuba ngibone izibonakaliso eziningi zokufika kwakho vuthise izinhliziyo zalaba bantu kulo busuku ngezima ngayizinkulu owazethembisayo uma sibona ukubikezelwa kwezwe futhi sizomadoda anezono ememeza izoshanela onde wankulu siyaqonda ukuthi banamabhomu lapho ukukwenza ngawo ukuba nje olunye uhlanya luyithinte iqhume bambile ngesawo uzuthole ibandla lakho selilungiselele basi wokulapha kulobusuku silungiselele Faka izinhliziyo zethu enkonzweni sikhombise ukukhona bakho ngokuba sakholwa ukuthi uvukile kwabafileyo nomoya wethu uyahlukanisa ukuthi wena ulapha uJesu nguyena izolo namuhla naphakade
You're here in the form of the Holy Ghost to work through your church
Ulapha ngesimo sika moyo ongcwele ukusebenza ngebandla lakho ukuphilisa nokusindisa sizwe Nkosi njengoba nginikela kuwe laba bantu nami uqobo egameni lika Jesu indodana kaNkuluNkulu amen.
Oh for his mercy.
Oh ngezihawu sakhe ngobubele bakhe ngizizwe ngigezeke ngempela lokho bekusetizweni yami ngidingeke ngikusho. Ngiyathemba angimlimazanga umngani wami oyi-Methodist, i-Baptist, noma i-Pentecostal. Uma ngimlimazile, bengingaqondile ukukulimaza. Ngifuna ukukuphaphamisa, ngithi ukukunyakazisa kancane, isekupheleni. Ngingawahlukanisa umzimba wenkosi, sizehlukanisa thina uqobo, singabonakali, sinokukholwa. Uma sake sabakholwa isikhathi esasidinga nonke ngaso, sikhona manje, ngiyangidinga nami, ngiyanidinga. UNkulunkulu sidinga sobabili, asijoyine izinhliziyo zethu nemizamo ndawonye. Asingacabangi ukuthi ngoba singamaNazaretha, iPilgrim Holiness, iKatolika, iPresbyterian, amaPentecostal, noma siyini, asibe ngama amaKristu. Asehlukanise umzimba wenkosi bese selula inkalo ngisho nasesonini esibi kakhulu kunazo zonke futhi sibangenise emhlambini. Lowo ngumkhuleko wami othobekileyo. Leyo ngelosi kaNkulunkulu eyafika eSodoma iyafika ithenjisiwe. Khumbulani, leyo ngelosi efanayo yafika. Noma ubani uyazi ukuthi leyo kwakunguNkulunkulu. Kwangesiwo lo mzimba ngoba umzimba wawuluthuli. Ngakukhuluma lokho komunye esikhathini esike side sedlule ukuthi lokho kungunkulunkulu. Ngasho wathi umfundisi wathi, "Oh manje mfowethu Branham, awukholwa ukuthi leyo ndoda yayingunkulunkulu?" Ngathi yayingunkulunkulu. Abraham wathi yayinguye. Wayibiza ngo Elohim, lo ngunkulunkulu somandla. Yena nezingelosi ezimbili. Wathi awu ubucabanga ukuthi waphila emzimbeni ngathi lokho kulula kabi. Senziwe ngemisuka eyishumi nesithupha, isakhamzimba, ipetroleum, icosmic light, necalcium, ipotashi, kanjalo njalo. UNkulunkulu wavele nje waziqoqela okuncane okungagcwala isandla. Wathi ngena lapha Gabriel. Ngena lapho Michael waye seziphefumulela owakhe uQobo. Wathi izwile iSodoma selizovuthwa asethe sibone asethe tena uQobo uAbraham kade eshumayela nabanye kade eshumayela asambeni sizibonele thina. Futhi bafika kuphi na kwabakhethiweyo? Lowo wahlala ngemuva wakhuluma kuAbraham. NoAbraham wambiza ngo Elohim. Bekisisa lowo en umkhulu futhi ubone ukuthi akunjalo yini. Inkosi uNkulunkulu Jehova wayesemzimbeni wenyama. Ayiqondi nje ukuthi uyini uNkulunkulu. UNkulunkulu angavele nje. Ngiyajabula ngiyamazi lowo uNkulunkulu. Ngolunye lathi sicoko angikuba lutho kodwa mhlawumbe iminotho yentaba mlilo. Kodwa ukukhuluma futhi ngiyobuye ngiphile futhi unguNkulunkulu. Umngame wathi esikhathini esinye sithe sedlule wathi, "Billy, usuqishe ube nempanda." Ngathi angikalahlekelwa nawo lulodwa lwazo. Wathi, "Zikuphi na?" Ngathi ngitshele ukuthi zazikuphi ngaphambi kokuba ngibe nazo. Ngizokutshela ukuthi zingilindele kuphi ukuba ngifike. Kuqinisile, akukho nalunye unwele lwekhanda lenu oluyobhubha. UNkulunkulu wasezulwini olawula zonke izinto uzothi William Branham noma kanjalo njalo phuma futhi ngiyophuma ngifana naye. Haleluya. Lo uNkulunkulu ofanayo ngomongcwele uhlala phakathi kwethu kulo busuku enkazimulwane yaseShekhina elifakazela yena ngezibonakaliso ezifanayo zokwemvelo azenza. Uma umvini uthela ama-grapes namhlanje, uyothela ama-grapes kusasa, uma kungumvini wama-grapes, uyohlala njalo unama-grapes. Asisoze sangena phansi kwesihlakaniphi, sizofanele singene ngomoya ongcwele ngoba yilolo hlobo kuphela lomoya, ibandla likamoya ongcwele oluthelayo izithelo zikamoya ukuphila kukaKristu kukithi. Leyo ngelosi efanayo ilapha, ufakazi phambili. Ngokubhujiswa kweSodoma neGomora iye kubhujisweni. Manje ke sibone bangaki onamakhadi umkhuleko na. Phakamisa isandla sakho ukona abanga mashuma mane, noma amashumi amahlanu. Bangaki abangenawo amakati omkhuleko na. Phakamisa isandla sakho. Awu, baningi ngokuphindwe kathathu. Ulungile, ngizo ngiholeleka kuba ngenze into ethize. Asithathe nje labo ongenawo amakati omkhuleko. Akuthi labo abanamakati omkhuleko mhlawumbe awu, bangangena nabo. Kodwa kulokhu ukwahlukanisa sifuna nje labo abangenawo amakati omkhuleko. Phakamisani izandla zenu futhi labo okulayo nongenalo ikati lomkhuleko ukuze ngithole umqondo ukuthi ningobani. Kulungile. Nanka manqamu, niyakholwa ukuthi nginitshele iqiniso na? Niyakholwa ukuthi ninokwahlukanisa kokomoya ukwazi ukuthi kuyiqiniso na? Asidingeki ukuba senyukele lapha. Angisuye umphilisi, ngingumuntu, ngingumfo wenu, uKristu ungumphilisi wenu. Uma nje ningamqonda ukuthi ulapha, manje uma sekuza ekuniphiliseni ukuba ubemi lapha egqokele sudu, ubengeka niphilise ngoba usevele ukwenzile. Ubengafakazisa kuphela ukuthi ubenguKristu, benizokwazi kanjani na nesithelo sikamoya? Niyamazi hloboni yokuphila ayenzayo na, wenzani ngenkathi elapha? Ukufakazisa ukuthi wayengumesiya na ngenkathi ekhonjiswa uPetru noJohane, noma uPetru noNathaneli, nabo ngokubatshela ukuthi babe ngobani, ukuthi bavelaphi? Leso kwakuyisibonakaliso sakhe kumaJuda. Lokho kwakungukuvalwa konyaka wawo. Kwakukhona esinye isigaba sabantu simbhekile ukuba afike lawo kwakungamaSamariya, okuyiJuda uhafu nowezizwe uhafu. Watshela wesifazane emthonjeni ngezono zakhe futhi waqonda ukuthi isibonakaliso sikaMesiya. Wathi, siyazi ukuthi uMesiya uyositshela lezi zinto, kodwa wena ngubani na? Wathi, nginguye. Manje akayanga kwabezizwe, waya na? Ngokuba abezizwe babengambhekile. Futhi bangabe okholwayo ukuthi uNkulunkulu ungongenasiphelo na? Impela ungongenasiphelo. Manje ke angeke asho into eyodwa noma enze into eyodwa lapha bese enza into ethize ngapha futhi abe ngonobulungiswa. Ufanele enze into efanayo. Uma eneso elingcono khona ke ufanele ngabe ulenze endaweni yokuqala. Uba uNkulunkulu ebizelwa noma yini enkundleni nokwahlulela akwenza lapho, uma isoni esisodwa sake sakhala kuNkulunkulu noNkulunkulu wasisindisa ngokufanele sibongwe ngakho ekukholweni kwaso, uzofanele asindise isoni silandelayo nesoni silandelayo nesoni silandelayo. Uzofanele akwenze ngesikhathi esifanayo, kungenjalo wenza ngokungalungile ngenkathi esindisa isoni sokuqala. Ufanele enze into efanayo ngokuphilisa. Usevele uqedile lowo msebenzi. Into kuphela ukuthi wena ufanele ukuqonde lokho. Akasiye intsumantsumane, akasiye uNkulunkulu othize womlando. UNkulunkulu akhona, uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Khona manje niyakholwa ukuthi ulapha na? Ningakwehlukanisa na? Ngifuna ukufulathela lezi zethameli, ngizokhuleka. Umoya ongcwele uzokufakazisa engikushilo kulobu busuku ukuvalwa kwalomlayezo ukuthi izibonakaliso ezifana uJesu athi zani kwakuyiSodoma ziyonikelwa kulesi sizukulwane. Njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma, kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Manje ke niyehlukanisa ukuthi umoya muni olapha. Nikungubani futhi ogulayo futhi engenalo ikhadi lomkhuleko na? Sifuna ukuthola amakhadi omkhuleko, sizobakhulekela bonke. Manje ngeke nganitshela ukuthi ubani obani. UNkulunkulu yazi. Kuqala ngifuna ukuthola othize nje umoya ongcwele o. Ngamunye wenu manje qalani nje ukukhuleka futhi nithi, Nkosi ngihawukele manje futhi ungisize futhi nibone ukuthi uzokwenza yini njengoba ethembisa ukuthi uyokwenza. Nibheke nje isibonakaliso sakhe. Bangaki waziyo ukuthi uJesu namhlanje weyinsika yomlilo eyalandela abantwana bakwaIsrayeli na? Ngavela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu, ngabe yilokho akusho na? Futhi ngenkathi uPawulu ehlangana naye esendleleni eya eDamaseko, wayeyini na? Ukukhanya okukhulu, insika yomlilo. Unguye lowo namhlanje, moya ongcwele kaNkulunkulu. Umzimba kaJesu Kristu uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu esihlalweni sakhe sobukhosi ezulwini, kodwa umoya wakhe ulapha emhlabeni eqedela futhi eqeda umsebenzi wakhe. Nalowo moya ofanayo owawuhlala emzimbeni kaJesu Kristu wawungumoya ofanayo owawukuleyo ngelosi efika eSodoma naseGomoro. Nakukhona lokho na, yena lowo owalandela abantwana bakwa-Israyeli uNkulunkulu ofanayo. UJesu wathi, ngileyo dwala elalisehlane oyihlo banja imana futhi bafile, ngiyisinkwa sokuphila esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Ngiyileso sinkwa, ngiyilelo dwala. Ngani uthi ubone u-Abrahama futhi awukabi neminyaka engamashumi amahlanu budala wathi engakabikho u-Abrahama ngikhona? Wayengubani ungikhona na? Lokho kukhanya okuvuthayo okwakusesihlahleni okwakhuluma kuMose unguJesu ofanayo kulo busuku. Leyo inkulumo mbiko ayisiyona. Ngikuphosela inselele lokho. Ngiphosela inselele noma yiliphi ikholwa ukuba likukholwe. Elinenekazi elincane lihlezi lapho. Into encane emhlophe esigqokweni salo. Unalo ikhadi lomkhuleko na? Uyagula na? Sizihambe omunye nomunye na? UNkulunkulu sathi zobabili. Ukhona ukukhanya phezu kowesifazane. Uma ningakubona kushaya indingilizi phezu kwakhe, ubekhuleka kunjalo na? Kabo, awunalo ithuba lokwenyukela lapha, kodwa ubukhuleka ngoba ngiyabona ngezansi nje kwalokho ithunzi elimnyama. Ngokufa, owesifazane usibekelwe ukufa, unomdlavuza. Yakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa na? Umdlavuza webele. Futhi ngibona udokotela ewubuka futhi ukutshela ukuthi uzozama ukuhlinza futhi wenyukele ukuhlinzwa. Futhi ngikubona uhamba usuka emsamo noma enye into ethize. Ungumshumayeli, umshumayeli wesifazane. Longu isho kanje inkosi. Ngabe kunjalo nenekazi na? Akushilo bekunjalo na? Yema ngezinyawo zakho uma lokho kunjalo.
Do you believe that? Can you discern that that's the same Jesus?
Manje uyakhona na itis. Ungehlukanisa ukuthi lo uJesu ofanayo owathinta owesifazane athinta ingubo yakhe. Hayi mina, yena. Angimazi owesifazane, akangazi. UNkulunkulu sazi sobabili. UNkulunkulu akubusise tat.
See a lady in a vision. She's praying. She's a young woman.
Ngibona inenekazi embonweni liyakhuleka. Lingowesifazane osemncane lihlezi khona lapha. Kukhona okuthize ngengane lifuna kabo lona kade linengane kabo ngokuphunyelwa isisu. Kade kuyilokho ingane efile. Lingelase Kentucky igama lalo nguMartin. Ukuphi? Kosikazi Martin na, ya, ogqoke ingubo ephuzi. Iqiniso lelo yilo nenekazi na, yima ngezinyawo zakho uma lokho kunjalo. Angimazi wesifazane kodwa uNkulunkulu uyamazi futhi nango. Alibusise igama lenkosi uNkulunkulu. Khona emva kwakhe kuhlezi inenekazi. Linomopho. Linenkathazo kulo ngakwesokudla owesifazane othe ukubaqatha ogqoke ingubo ebukeka imnyama. Unalo ikhadi lomkhuleko nenekazi na? Awunalo na? Awulidingi. Uyakholwa ukuthi ubunokukholwa kokuthinta into ethize na? Awuzange uthinte mina, uthinta yena. Kulungile. Manje-ke phakamisa isandla sakho neduku lakho likuso bese wemukela ukuphiliswa kwakho. Hamba uye ekhaya futhi usinde egameni likaJesu Kristu.
Look here. There's such a little lady back here with a checkered looking dress on.
Buka lapha nakho kuhlezi nenekazi elincane emuva lapha ligqoke ingubo enezikoshi ezincane. Likhothamisa ikhanda lalo. Likhulekela uyise. Uphethwe isibindi. Uyakholwa ukuthi inkosi izomphilisa dadhe na? Uyakukholwa na? Khona ke ungaba nako. Nenekazi, ubunomusa omkhulu kabi kulo. Ukulitshela ukuthi bekuyilo. Isizathu sokuba usho lokho ngoba umwanwele uhambe phezu kwakho ngqo nawe. Kunjalo, unalo ikhadi lomkhuleko. Awunalo, awulidingi. Ukhulekela umama futhi ucabanga ngokumletha ebandleni kusasa ebusuku. Kunjalo, awudingekile ukuba uwenze. Beka izandla zakho phezu kwakhe bese ubiza igama lenkosi Jesu. Uzosinda uma uzokukholwa. Ukuphosela inselele ukukholwa kwenu. Ubani omunye ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi ufuna ukukholwa na? Wena ohlezi lapha ngaphambili, uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na? Umprofethi isithunywa onyakeni. Uyakholwa ukuthi nginomlayezo kaNkulunkulu na? Uyakwenza na? Angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uma uNkulunkulu ezongitshela izinkathazo zakho, ungakwemukela njengokuphiliswa kwakho, ukholwa ukuthi ngokwakhe na? Ungehlukanisa ke lokho na? Uma umoya wakho ungamthinta manje ngisakhuluma kuwe, khona ke uzokwamukela ukuphiliswa kwakho, uzokwemukela na? Isifuba sakho, inyama enesibazi, futhi ngaphandle kwalokho ungumshumayeli kunjalo longu isho kanje inkosi mkhulu uNkulunkulu
Jesu
flathela ngomhlane wami khulekani nibone ukuthi useyiyo ingelosi efanayo nibone ukuthi uNkulunkulu ofanayo owethembisa ngenkathi eflathele ithende khulekani abanye benu ukuthi inkosi uNkulunkulu owathumela ingelosi yakhe futhi wafakazisa ukuthi Sodoma yayise ukuphela kwase kuseduze.
Oh Lord God, send your angel tonight. And give the same discernment because it's a promise of
God. Oh Nkosi uNkulunkulu, thumela ingelosi yakho kulobusuku bese unikeza ukwahlukanisa okufanayo ngoba isithembiso sendodana yakho futhi makube njalo. Owesifazane umphambi kwami futhi uphethwe isishiso sekhanda. Ungemuva ngakulendawo ngokuba ngiyakuzwa ukudonsa kwakhe, ukukholwa kwakhe, igama lakhe uNkosazana Weli. Ubuphi na? Ake sibone emuva phakathi lapha ndawo. Noma ngabe inenekazi lapho bekuyiqiniso lokho nenekazi na? Ulungile. Hamba uye ekhaya futhi usinde. Yibani nokukholwa kuNkulunkulu.
Some of the rest of you pray somewhere. Let it be known, Lord, our God.
Bonke abanye benu khulekani ndawo ndawo makwazeke onkosi wena unguNkulunkulu.
There's a woman standing before me. That's a praise.
Kona isifazane omiphambi kwami okhulekayo emuva kwize thameli futhi unezifo ezelakanya nayo ugqoke ingubo eyisikoshi esibomve nesimhlophe igama lakhe nguNkosikazi Lake. Ukuphi uNkosikazi Lake na? Yima ngezinyawo zakho noma ikuphi uNkulunkulu akubusise. Hamba uye ekhaya futhi usinde ukukhola kwakho kukusindisile. Lo mthetho ofanayo ingelosi efanayo ninakukwehlukanisa na? Yahlukanisani umzimba weNkosi. Niyakholwa ukuthi ngitshela iqiniso na? Niyakholwa ukuthi uKristu unikeza ubufakazi bakho na? Uma nikukholwa lokho phakamisani izandla zenu. Bangaka abakholwayo abaphakathi lapha bazoqhawulana ngezandla kanje na? Khona ke ngikholweni njengomprofethi kaNkulunkulu ningangabazi nakancu. Thathani lezo zandla enizivayizisayo ngakuNkulunkulu bese uzibeka komunye oseceleni kwakho futhi nizobona inkazimulo kaNkulunkulu. Yilokho kuphela angakwenza. Ningahlukanisa umzimba kaNkulunkulu na? Ningahlukanisa ukuthi umoya wakhe ulapha na? Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda. Nkosi uNkulunkulu mdala wamazwi nomhlaba, mnikazi wokuphila phakathi, yenza usathe ladedele lonke ikholwa eliphakathi lapha. Babeka izandla zabo phezu kwemunye nomunye futhi bangamakholwa, banokukholwa kuNkulunkulu futhi bayakholwa ukuthi uzakwenza. Oh Nkosi, amazwi akho angehluleke kanjalo nezithembiso zakho zingeke. Nezithembiso zakho sathi ukuthi mabebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda. Manje Satan wena demoni lingcolile lengcindezelo lishayela abantu libalahla phansi othulini, ngiyakuyala ngegama lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophilayo ukuba ubadedele phuma kubo egameni lika Jesu Kristu. Manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye bese nikhuleka umkhuleko okukholwa futhi umanizwe omoya kaNkulunkulu wehlukaniseni ukuthi uyisithembiso sikaNkulunkulu kini wonke ongezwa ukuthi amandla kaNkulunkulu hamba phakathi kuwe. Yima ngezinyawo zakho bese wemukela ukuphiliswa kwakho. Ngiyaniyala egameni lika Jesu Kristu nonke nina makholwa ukubona isukume ngezinyawo zenu futhi nemukela uJesu njengomphilisi oqondene nani. Yanyukani nina enikulezi zihlalo ezinamasondo emibhede eyizinhlaka noma ngabe kukuphi, thumani mkholweni uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu Kristu uphiliswani. Basukuma baphuma emibhedeni eyizinhlaka nezihlalo ezinamasondo nakho konke. Kulungile mfowethu Sullivan.